Kenya mambo vipi, wabongo nimefika moto. Oh, no.